Papa ndo lo maliza, mbuya Yesu ananena, mozi wa inu hazandipeleka, mozi wa iwo anafusa, kodi ndine mbuye wanga, amene ndizapeleka inu, inu mai, inu bambo, iwe nyamata, iwe sungwana, ganizila, simvele chisoni.